We are here.
Miɗin tawa ɗo gam wallutude gomnati heɓa sukaɓe ɓe keɓa jangude ɓe jaha jangol l'école.
Fedde moɗen nde hawtade e gomnati leydi Niger e wallitirɓe woɓɓe, on anniyake wallude sukaɓe ko watta millioji ɗiɗi e ujunaji keme jeego ɓe jangayno l'école, keɓa jaha jangowo l'école. O yaade duuɓi ujunaji ɗiɗi e cappanɗe tati. Noyi gatton ko kewtoɗon dimma millioji ɗiɗi e ujunaji keme jeego ɓe?
Komin gomi ɗin gaɗani woni miɗin dara sukaɓe ɓe ngalano janga tawaɓe ɗo kono nder saɗorma gurdam. Min tugaki nan dow filla ko dartudurtugo e talaka kañum e heppere. Min gaɗi ɗo kono ƴewtaru région warde région gam min paama sukaɓe dimma mabɓe nder région fuu hara filla ko darto saɗorma oɗo. Te min jeeyi min tawi ɗo kono région fuu no wodi sukaɓe tawaɓe saɗorma mo mbiɗen o enda, ka non won ɗum ƴewtina sukaɓe ɓuura e duuɓi sappo e jeɗɗi wonɓe e lekkoliji pamari ɓen enda.
Primary and elementary school.
Noi gatton keɓon sukaɓe million ɗiɗi e ujunaje keme jeego ɓe kewtot onɓe ballitonɓe.
Sigila ami o endan wona e dow laabi nayyi. Goo kay ginanda ñiɓol kala siito sukaɓe janggoto ko ɓuri sembe du noon janginol janginoɓe gaɗol dewte janguirteɗen endan e moƴƴittingol laawol jande nde fufu.
Saɗorma o tawaɗo nder leydi ɗi no wondude leyɗe goɗɗe filla janginolgol, aɗa wawi hollude men leydi heni tawa ley saɗorma hano o nde ko ballitirɗon ɗum, ɗume ɗum kondan ɗum nafi ton?
No woodiya leyɗe laatiɓe kayen du no tawɗa hono saɗorma aɗa filla ko darto sukaɓe jangga l'école, wona Niger tan woodi saɗorma on endan.
Sigil o fuɗɗa kana to endan Mali ba ko tawa du kalisi ko wattu gollal ngal enda heɓi daka se wona keñal nde endan jonkayi ɗum heɓan ɗum waɗa fa wooɗa.
Ɗo o leydi Niger sukaɓe rewɓe ko heewi fuu natata jande, na du fuɗɗa jande mum timminta sey wurto, ɗume gonɗon golla har ɗonne?
Saɗorma fara ɓiɓɓe rewɓen endan kañƴum dani ɓuur ɗudde sanne dow majjundu kono miɗen tuugi gam batte min gatta keddi bawɗe amin fuu ɗum heɓa ɗum waɗa no haniri e no woɗiri.